abakulembeze ku mutendera ogw'emiruka bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ng'eyita mu yafeesi ez'ababaka baayo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bulijjo okutegekanga emisomo olwona abantu abagenda okuganyulwa mu nteekateeka ya Parish Development Model babeereko zifaamu gye bagenda okulambula ezo n'ez'ekyokulabirako bwe baba nga baakuganyulwa bulungi nnyo mu nteekateeka eno kakati omulanga guno gukubiddwa Ssemwanga Samiri onooye Parish Chief w'omuluka ogwa Nansuma mu musomo ogubaddewo ogw'enteekateeka ya Parish Development Model eri abo abalina okuyindidde ku kkanisa eyitibwa Bumoli mu Parish y'e Nansuma mu ggombolola y'e Buswale mu disitulikiti y'e Namayingo.
Olw'omulimu omulungi gwatukozeemu gwava otwogera yatuliisa aba PDM bwe tuba tuli kusomesa nikubigamagana ku kulonda ne tusaanira okola okuta gwene miliyoni yetufunye endala yetufuna bana ife nga bano ba members ba beneficiaries nkani omuzungu bayita ba PDF beneficiaries ne bafuna okudita mu nkola era yatukubiriza nifo tufuna nga abatyami abe Nansuma twamusaba nti atutwale ku faamu ya Muzeyi Museveni ni bana ife dina dituyo okumpi tukope enima eri eyo ey'omulembe tuba tuyide ntugikolese mu ittaka lya ife eno tusobole okuva mu mutindo gule ogwa subsistence farming tuli kugwa ko masho.
Amyuka omubaka wa president Oludolo Sara Kasada era nga yabadde omugenyi omukulu kwekwaniriza ekiroto kwekwaniriza okusaba okuwa abantu bano kyokka asinzidde n'abagamba nti nga tebanalowooza ku kugenda ku faamu eza president Museveni ezitali mu bitundu eby'ebusoga basaanidde okusoosowa zeezi eziri eyo gamba ng'eri mu kitundu eky'emayuge bongere okubanga bafuna obwoleke.
So we mbaire ndi kwogera nabo abandi omuntu yawe raising omukono ng'akoma nti benze okuba nti batambula nku babona abantu bwe bali kulima basobola okwega nakati nga tukaali kujja Kampala wano emayuge waliwo state lodge waliwo abantu bye basobola okwega obutiko enkoko ebigogo emiyembe kwegamba mu kifo ky'okulowooza okujja ewala ng'ate tulina awantu aw'okumpi we tusobola okola ki okuba so kuba omulanga era ba technical staff mbakubira omulanga nti kisoboka okuba nti buli parish tusobola okuba ne model home twaba ne model home abantu baidanga awo baba kubyebega twabonanga abaka gava mbwalo.